Hello, heritage, Lord Number one, the champion. Okasi Akasi. If I was in a menu way, become a zenyafuma. Makosi soma na metambuloma, osisi melembolo kana mambolo. Ugodo kene mwata pocha. Mwata pocha ka. Eze mwasi ya wige pili. Ancient kingdom kutuwa.
Mwata pocha na wige pili.
Tested and trusted. Udo kuje yukuba yuwe bulike. Valo heritage, valo heritage logistics. I can't go to motor demand. Valo heritage logistics in China. Good morning in China. Good morning Dubai. Good evening Nigeria. Mwata kwa chaka, mwata kwa chaka osolo galanya wanibe oho. Udogwa kwa soku, uvele mwamonya wide mnili. Mwajelu duba iwe kuchili. Unyeze mwamoto mwili, yepube wini kwenye kunyeli. Mweze kivya, kunyelu mwata kwa chaka. Valo heritage logistics, tested and trusted. Tested and trusted. Mwata kwa chaka.
Valo heritage
logistics,
mwata kwa chaka. Valo heritage.